kubanga byonna mukama waffe Yesu yabiwangula
wewaawe.
Ekyo kituma tumwebaza ennaku zonna
wewaawo. Ina wawulira wiyagale kubanga olunaku lwakweyagala wama oli waddembe okwetuulirako ogwatulaba naawe onyumirwe nga bwenyumirwa musumba mu situdio wano omanyi abatulaba bangi bazze okutulaba ku lunaku nolwamazuukira ekitiibwa n'ettendo tubiriza mukama leka gwenze ensoko enneeyagale ebirala tunaabiraba
zukira wawangula okufa n'amagombe oluwanguzi bwo
n'obutwaukama
wayambula
owagisebo
atulaba kyekiva kimugwanidde okweyagala n'okusanyuka olunaku nga luno
omanyi abantu kye batamanyi musumba nti olunaku luno olwamazuukira kuba kweyagala kubanga obuwanguzi bwaffe buli awo towulidde ekitundu ekyo ekivuddeko
bwe
yagenda emagombe obuwanguzi bwe n'abutuwa wulira
endongono yafuuka sobugoni
nogenda ukeyena muzukira wawangula okufa n'amagombe obuwanguzi bwo n'obutwa wibale mukama kompato obuwanguzi bwo leero kiwedde nabirye byali byampangula obwedda mbiwangudde nabine bibadde bimpangula leero mbiwangudde kiwedde kati kiwedde
musumba
kkiriza
nsoke nkubuuzeeko
mbuuzaako mu linnya lya mukama waffe yesu kristo
mukama waffe yesu yeebazibwe
agulumizibwe mukama waffe yesu kristo ndi bulungi nnyo mukama waffe
kambuuze ne kwali erudde eno mukama waffe yesu yeebazibwe nnyo
kikyamirako mukama waffe yesu kristo yeebazibwe weewaawo
kakati musumba
wanyi musumba
nga tetunaba kugenda maaso tusooke tugulumize katonda
omuyinza w'ebintu byonna
tumwebalize ddala oyo katonda kitaffe eyakkiriza omanyi yakkiriza n'asiima n'awayo omwana we mukama waffe yesu oyo ajja atufiiririre kati oyo bwe yatufiiririra ate mazuukira
geffe
ne tufuna obuwanguzi
ekyo kyamaani
ne tuba babalamu nnyo kati musumba nga tetunaba nakubuuza kubatuwuliriza yadde abatulaba enda kusaba osooke tuwesaala
omulungi gwatulaba n'awatuwuliriza yonna gy'osinziira okutulaba tukweyanza nnyo naye nga tugenda kukusaba ekiseera kino
kyennyinitusitulire
wamu amaloboozi gaffe nga twebaza wamu n'okugulumiza kitaffe omuyinza w'ebintu
byonna
ekigambo kye mukama waffe yesu kristo wamu n'omwoyo omutukuvu ate nga kwe tugasi n'okumusaba ajja akole wamu naffe
and request that he comes and works together with us
wamu okuyita mu ggye ly'abamalayika
through the host of living angels
katusitule wamu ffenna amaloboozi gaffe
let us lift our voices together
nga kitaffe omuyinza w'ebintu
byonna
tukugulumiza nate olunaku
olwaleero
osaanidde ayi kitaffe kubanga osinziira waggulu w'eggulu
lyonna
n'otunula mu ggulu lyonna wamu n'ensonda zonna ez'ensi
All its corners of the earth.
Tukuwe chitibwa.
We glorify you.
Kubanga yegwe yebiko musana ngei chambalo.
Because it is you that covers yourself as sun as a garment. You are glorified today.
Tugulumiza mukama wafe Yesu Kristu.
We honor our Lord Jesus Christ.
Yegwe chigambo cha katonda yali wokulubereberye.
You, the word of God that was there from the beginning.
Waba ewali katonda.
You are with the Lord.
Noba katonda.
And you are God.
Era walabika koje tuli.
And you appeared unto us.
Ngoyamba do mobili.
Clothed in the
body. Ngawe chawandikwa mu Yukane sule soka.
As it is written in John chapter 1.
Bakunyulusoko kira paka mule 14.
From 1 to verse 14.
Tukugulumiza gwo muzabibu.
You will glorify you the true vine.
Osani de chitibwa netendo.
You are worthy of honor and praise.
Omoyo yaleka na mulondo yo
eyechisa. The Holy Spirit who left his throne of
Noja otulungamye wamu ne chitafe.
And you came and led us through with
God. Notukulemberamu vengaba na bakatonda.
And you led us as the sons of God.
Ai omoyo mutukuvu.
Oh Holy Spirit.
Tukugulumiza.
We glorify you.
Era netukola onako lwalero.
And we call unto you today.
Netukusaba ojokole wamu naffe.
And we request that you come and work together with us. In this day,
otukulembere mu service onako lwalero.
That you may lead us in today's service.
Kubanga oyogera mbalumye sule
y'omunana. Because you speak in Romans chapter 8.
Yabakulemberwamu omoyo wa Katonda.
That those led by the Spirit of God.
Wewawo bebaana ba Katonda.
Are the sons of God.
Nafo onako lwayo tuzze.
Even us today we have come.
Otukulembere mu gw'omoyo wa mazima.
That you can lead us through the true spirit.
Kubanga yegwe yakola wamu ne bannabbi.
Because you work together with the apostles and the prophets.
Kale unako lwayo naffe tukowola.
Today we call unto you.
Oje okulwamu naffe.
That you come and work together
with us.
We pray that Holy Spirit. You may also grant us the host of angels. To come and fulfill.
Mukama wafo muyize ebintu byonna nga bwayagala.
As our Lord Jesus Christ.
Kubanga muzabuli sule 13:20.
Because in Psalms 130
and 20. Oyogera nti mwebaze mukama mwamalayika abe.
You speak and say, thank the Lord, you host of angels.
Abazira abamanyi abatukize ekigambo kya Katonda.
The great warriors that fulfill the word of God.
Ngamuli edobozi lye kigambo kya Katonda.
As you listen to the voice of the Lord.
Kalereka bamalaika abazira abamanyi.
Let the mighty angels.
Bajo nakulayo batukulemberemu.
Come today and lead us.
Ngatugulumiza.
As we glorify.
Nokwebaza.
And thank.
Kitaffe omuyinza w'ebintu byonna.
Father Almighty.
Byonna tusabye n'okwebaza.
We pray all this with thanks.
Okuyita mu linnya erisinga amannya gonna.
Through the name above all names.
Jirya mukama waffe Yesu Kristu.
Our Lord Jesus Christ.
Fene ntugama anti amina.
We all say amen.
Amina.
Amen.
Aha. Masumba tweyanzeza nyo tweyanzege.
Thank you so much, Pastor.
HT wanetendo tubidiza mukama.
We give the glory and honor back to the Lord.
Amina.
Wewa.
Abatuuliriza abalungi.
Our dear listeners.
Twesimye nnyo kubanga mutuulirize saawa eno
yennyini. We are so glad because you listen to us this morning.
Wano ku Focus of God Radio.
On Focus of God Radio.
Ate era n'abatulaba ku Focus of God TV.
And those watching us on Focus of God TV.
Mukama abawe omukisa.
May the Lord bless you.
N'abatuulira mwenna mu nsonda zonna ez'eggwanga lya Uganda.
And those hearing us from all the corners of the nation.
N'abali emitala wa mayanja mukola kyamaanyi.
Abroad, you're doing something great.
Temukyusa kalimi.
They don't tune off.
Mwekumire ku Focus of God Media.
Stay tuned.
Olunaku olwaleero
today
mu programu yaffe
in this program
tusinze.
Let us worship.
Azukidde.
He has resurrected. Yes.
Tusinze mukama.
Let us worship the Lord.
Kubanga azukidde.
Because he has resurrected.
Musumba.
Wanje musumba.
Olunaku olwaleero.
Yes, Pastor. Today, Pastor.
Lwa kusinza mukama.
It is a day of worshiping the Lord.
Ngatusanyuka bomo nayi.
As we rejoice together with him because he has resurrected.
We wow.
Omanyi bwetugamba tusinze mukama.
You know when we say let us worship the Lord.
Abatuuliriza tebakitegeera.
Those hearing us don't know.
Naye twogerwa kusinza Katonda eyatonda eggulu n'ensi.
Speak of worshiping the Lord who created the heavens and earth.
Ekyo nno kinyiiza bangi.
It angers many.
Ekyo kitufu nnyo.
Nga tugambye nti yazuukira yatonda eggulu n'ensi.
When we say the one who resurrected is the one who created the heavens and earth.
Naye mu kanyomero kano akasooka.
But in this first session.
Masumba. Nga tetunnaba na kweyongerayo.
Even we go before we go on.
abatuuliriza
n'abatulaba
basooke bakkirize tukomewo katini
n'oluyimba
olugamba yawe tukusinza
ate
tulyoke tubannyonnyole
nti
Katonda gwe tusinza ye yatonda eggulu n'ensi ate ye yazuukira tovaawo.
Stay tuned. Let us worship the Lord. He has resurrected.
tugumazeeko n'amazuukira ga mukama waffe
Yesu
ensingi
ejaguza
naffe tujaguza
wewano
ku Focus of God TV, Focus of God Radio, olunaku lwa Sande mpozi amanya n'eddoboozi omusumbira omubulizi w'enjiri shalom shalom wamu n'omuvuunuzi wamu n'omusumba
wamu
n'omusomesa w'ekigambo kya Katonda twaguddewo
programu
yaffe eno n'oluyimba olugamba nti mukama kompadde obuwanguzi bwo oluyimba olwo omwoyo omutukuvu yaluyimba wamu n'omutume
ronaldobuweereza
bw'okumanya katonda okujjudde
lweluyimba
olwo lw'owulira mu
background
oluyimba olulungi obwenkaniddawo
lwe
twaguddewo nalwo
programu
yaffe eno n'endonga ennungi okuva mu Focus of God Studio
ebyo byonna bya Focus of God Media
bulungi nnyo
kyetuva
tukyebaliza mukama ennaku
zonna
mpoza ate era maybe we come back in this moment with a song that says, Yahweh, we worship you. It was also led by Apostle Ronald Hope Witness by the Holy Spirit. There are different musicians there.
Mulimo Musumba Shalom Shalom.
There is Pastor Shalom Shalom.
No Musumba Ron is born.
It was a very beautiful song.
Era mu Focus of God Studios.
And from Focus of God Studio.
Ati chebalisa mukama.
Mukama
atwagadde ku mulembe guno.
Lord has loved us in this generation.
Nayenga tugenda kweyongera yo nate.
But we are going to move on.
Katusinza mukama.
As we worship the Lord.
Katumwebaza kuluna ku ngaluno.
As we thank him on such a day.
Uyu katonde ya yambalo omubi.
Ya yambalo omubi. The God who clothed us flesh.
Ye yatonde guru nensi.
He created the heavens and earth.
Indeed.
Ye mukama waffe Yesu.
He's our Lord Jesus Christ.
Kigambo cha katonda.
The word of God.
Yes.
Era guwe natuuliriza.
Whoever is listening to us.
Focus of God. Radio
on Focus of God Radio.
Now to have a Focus of God TV
and the one viewing us on Focus of God TV.
We
take this opportunity to inform you that the one we worship today, who resurrected,
he's
the one who clothed flesh. Is our Lord Jesus Christ. He is the word of God.
Are you in John?
Esule soka.
John chapter 1.
Ye mukama wafe Yesu.
He is our Lord Jesus Christ.
Yaliwo ku rubereberye.
Who was there from the beginning?
Eguru nensinga tebina bawo.
Before the heavens and earth were.
Yenga waline Katonda Kitaffe.
He was with our Lord.
So chitukwane do kumusinza.
For it is worth of us to worship him.
Kubanga yeye kia yambaro.
For he is the only one who lost flesh.
Najia tufirire.
And he came and died for us.
Inga tetuna bakusomo.
So before we
chitundu echo wuliro luyimbo ronga.
Yahweh, we praise you.
The one we worship. He created the heavens and earth. He was. From the beginning. Then we shall proceed with worship. Yes. We worship him who created the heavens and earth. Our listener, we are in John chapter 1. And verse 1.
So that
they can explain what they hear in the song. Indeed. And where it comes from. Yes.
And
then they worship when they know the one they worship. By the one who resurrected. The world is remembering today.
It's
our Lord
Jesus
Christ.
Indeed.
He has
said.
We are in John chapter
1 and verse 1.
In the
beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God.
Indeed.
Have you heard those words?
The beginning was the word. Mchitibwa che, echitibwa ngechoyo, yazali buomu yeka,
chitafe.
ngajudde ekisa
n'amazima
n'amazima.
And the word became flesh.
Oyo sigwe tusinza
olunaku olwaleero.
He's the one we worship today.
Si ye yaliwo ku lubereberye.
Was he not the one who was in the beginning?
He's the one that was in the beginning.
Kale bw'abagamba si yoyo.
So if they say he's not the one,
si ye mwana omu.
He's not the one.
Si ye yaka.
Is he not the one who descends?
Sir, he is the one because the scripture speaks, emphasizes that well. And in Ephesians they told us. Ephesians chapter 4 and verse 9 and 10. The one who descended from the rim above.
Yes.
He came on this earth.
Yes.
And he's the one who ascended when he has resurrected.
Indeed.
Thank you very much indeed.
Is he not the one? Is it bad to worship him?
Not at all.
Let us worship him. The one who clothed flesh. Producer, repeat the song so we can worship him. The one who clothed flesh. So if you worship him in your soul,
baluyita yawe tukusinza kakasanga olimbolo lukoze bulungi.
I prove that that song has done you good.
Okusinza okulumisa mukama waffe Yesu Kristo
glorification of our Lord Jesus.
We wow. Tewela bidanti no ekisera kino.
Don't you forget that in this moment
ekikutusibwako obwezo obokumanya
Katonda okujude. Brought unto you by the ministry of full knowledge of God.
Wamu ne Focus of God Music.
Together with Focus of God Music.
Chetuvatu kwaniriza nate go yakatwe
yubako. And that is why we welcome you who has just joined us.
Tuli mukusinza.
We are in worship.
Amen.
Yes.
Producer wa Formulungi.
Our good producer.
Mukama akwongerere ddala omukisa.
May the Lord bless you indeed.
Amen.
Yes.
Mm.
atukoze bulungi atukoze
bulungi
tugenda kuba atenga tuyongere wa mungu kusinza
we are going to continue with worship
awo na woli sinza ogulumize
wherever you are worship and glorify
ogulumize mukama wafe Yesu Kristo
that you glorify our Lord Jesus
omugulumize kitafi
that you glorify our Father
ogulumize omoyo mutuku
and glorify the Holy Spirit
unakulwachitibwa nyo
because it's a glorious day
we
watu we batisa
that is how they cancel
ogulumuje nyo
very well indeed
from the beginning
Isaiah sura yo mkaga
Isaiah chapter 6
chitafenga abuza ntumani
when our father was asking anatugenderani
dala
abanarukula
yani oru mukama wa Yesu na agamba
then our Lord Jesus Christ said
zina abarukula
abarukula
I'll save them
lwachi tumusinza
ne tumwebaza okutulobula mu ofe
him for saving our life
kubango lunakulwachi tibwa
lunakulwachi it is a day of glory
absolutely
wewe natuuliriza
so whoever is listening
now
to us
na watulaba towera bila
and our viewer don't forget
tuli mukanyomero ka kusinza katonda
we are in a session of worshiping God the word
omanyibu amalu okuzukira
you know when he resurrects
tubate tucha mulaba
we no longer see him as we have been
muchifana nyecho mubiri no musayi
in flesh and blood
kati tubatusinza katonda kigambo
so we worship God the word
insigwe manyinga Yesu mukama
the world knows as Jesus Christ our Lord after he resurrected
nebwe tubatumwibaza
as we
ibaza katonda
oyo
kigambo cha Katonda yali okulubereberi mukama kongero mukisana te noruyimbo
ruya
baraka we bale
tusimbo de we agali ko mwana Katonda
yes
Jesus
abatuwuliriza bajye ku bayibuli basome isaya 5:3 ogenda kubiraba ebyo byonna yatwalibwa ng'endiga ey'okuttibwa
eyetowaza
teyanyega
wadde
nze nfuna obulamu
yatuwonya
wulira oluyimba olwo mazima
yokote byokute osinze bwot
naye kanunulafe webale yesu ekitibwa netendo tubikuniza sebo webale sebo
kitaffe yateeka ebibi byaffe kugwetukdisibwa obulamu nate
tuyimire
wamu
tubikuddiza mukama waffe
yesunabafe
abaali bafudde naye n'otununula
ekibi kyali kitumazeewo
ate n'omusumba ekyewunyisa
twali
tukimanyidde
twafa okufa okwasooka mu adamu In Adam.
Yes.
We died in Adam. Echo ne tukimanyira. We got used.
Nga ne bw'obeera mu mubiri tekikyakuluma.
Even if you're in a flesh, it is no longer.
Nga ne bw'obeera mu ggulu tekikuluma.
Even if in a heaven, it is okay. Yes.
N'otambulira mu ggulu n'eryokuna.
You move in the fourth heaven.
Era nga naawe ali eyo atuwuliriza n'atulaba.
Like you, our listener and viewer.
Ekyo kya bulijjo bagamba n'okulokoka.
It is very normal. Some people even reject salvation.
Bakugamba olokoke.
They tell you to receive salvation.
N'ogamba nayo noonye eki.
You ask them, where did I sin? And whom did I theft?
Naye mukama waffe Yesu yajja.
But our Lord Jesus Christ came.
Laba gwatuwonya okufuuka okubiri.
Absolutely.
Ennyanja y'omuliro.
The second death, the lake of fire.
Mazima ku lunaku olw'omusango n'alira bisentya.
The seventh day, how will I look?
Nga twemwegaana.
The day of judgment.
Mm.
Yes. How would I look?
The
lake of fire. I fear it.
In
Revelations he said, even those whose names were not in the book, written in the book of life. Were thrown in the lake of fire. That is why we thank him. Remembering this
day that you
resurrected
him,
King of kings and deliverers from death.
We finished.
Omulungi atulaba.
You that is watching us.
No, atuwuliriza.
And the one that is listening unto us.
Tumujukiza nti olimbo olukutuusibwako.
We remind you that that song is brought unto you.
Omusumba Frederick Gilton.
Pastor Frederick Gilton.
Yoyo gw'owuliranga akulembedde mu luyimba olw'Omwoyo Mutukuvu.
He's the one that is leading that song by the Holy Spirit.
Yali wamu n'omusomesa w'ekigambo kya
Katonda. He was together with the teacher of the word of God.
Winnie Israel.
Oluyimba
olwo olugamba. Luvunula nti.
It is interpreted that thank you very much, our Lord Jesus, for saving our life. Indeed. But the song that came before that said that in the beginning was the word. The song was brought unto you. The one that you're hearing in the background. It was brought unto you by Pastor
Robina
Samson, Uganda. As we worship together with the Lord on a good day like this, we continue to thank the Lord as we give him the glory and the praise.
Executive producer wa fe.
Do not forget that our executive producer of this program is Apostle Ronald Hope Witness. He is the one that prepares. Always in the kitchen preparing those very good services that are brought unto you. And your spirit is well fed. And that is what you add to those beautiful songs with very good teaching that worship, praise and glorify. That are saved to show that this is worth and it will be worthy unto the Lord with scripture and with that wisdom the Almighty works together with Apostle Ronald Hope
Executive Producer.
He is our executive producer
as Focus of God Media,
as the ministry of the full knowledge of God.
ate musumba
wanjisebo
nekano kankayiseewo enyimba ezo azaagala zijjudde okusinza
amagezi
azisange ku Focus of God Music YouTube channel.
Okay. On our YouTube channel.
Impetitive.
Okay. There are very many. You can play one by one.
No sinza.
Worship.
Okuva kumacha.
Okay. From morning.
Mpaka kumacha.
Wow.
Up to morning.
Atenga producer wise.
And the producer.
Executive producer.
The executive producer.
Ronald Hope Witness.
Apostle Ronald Hope Witness. 400 songs.
Za kusinza Katonda.
Of worshiping the Lord.
Nyingi.
Some of the many.
Ozisanga ku platform
wewe. Wow.
You find
Genda
them on our platform. So unsubscribe.
Likinga.
Like.
Or following.
Follow us.
Mpoza ate program ya fe.
Then our program.
Ekutusi wako.
It is reached unto you by. Obuwelezo
obwo kumanya Katonda okujude.
Full knowledge of God International Ministry.
Wanezana eranga wetusinzide.
Yes. Located here at Zana.
Tuyungiri utusinze Katonda.
Tuino kumusinza.
We have to worship him.
Kubanga ya garanyaba wa musinza.
Because he loves those who worship him.
Mumu oyone mumazima.
In truth and in spirit.
Yakusaba gwali wanu.
I'm going to request you who is here.
Soka na tuyungiri obuze ku Uganda.
First greet your brother and yet again. Aliyawo kumisoko
demo omubuze ko.
Greet them.
Omugambe munangi.
And tell them.
Nkwagaliza okusinza
that I wish you obulungi
nga tusinza Katonda moyo ne mazima
nga
tumugulumiza
as we glorify him
kakati no
now
tugenda genda ku mulimbo lwa foruda
we are going into the next song
ate tukomeo
and then return
yes
tusinze
nga tuimba omune Katonda
as we sing together with the Lord
Zephaniah 3:17
17. He says, sing with God. And his Holy Spirit may move in might.
Hallelujah.
Hallelujah.
Yes.
Brethren who are in our control room, we really appreciate you. Those that are watching us. And those that are listening unto us. Those on the cameras. The ministers of full knowledge of God. Those people are so bright. Yes.
Banikanekana bulungi nyo
omwana yagena nagamba
munne. Someone told a friend.
Masumba nkubulire.
Pastor Lemete.
Sirabanga ko muntu anyiriranga malaika ngamwe.
I've never seen anyone who looks like
her. Wagena na roza nokulya temulia.
Someone made thing.
Manyifa
oche
tugambo chemanyi.
Do you know what we answer to that?
Seka tukusinze.
Let us worship you.
Gorwazi ketuate mebwa.
You the rock from which we
live. Hallelujah.
Hallelujah.
Focus of God news.
Ejinjeri oliayogerako
mubikolwa byabatuma esula eyokuna olunya olwekumi n'olumu
ejinja eryokunsonda abazimbirye baagana
nkusinze tuyimbire wamu
ubazikotatemebwa ejinja eryokunsonda erina amaso musanvu
yewunyisa emunyenyeye zibawulira
omulangiro w'emirembe yesu ejinja eryokunsonda abazimbirye baagana
yesinza mukama obanga ekyo kyokka kye tusobola okukola wansi w'enjuba omusinze ne tumuwa amatendo
webaza nnyo yesu kubanga watusasira wewakkiriza omusango gwe twakuddiza mu lusuku edeni bibalwa kusobya kwaffe ebibi byaffe byateekebwa ku gwe ejinja eryokunsonda abazimbirye baagana webaza nnyo yesu kubanga watusasira
mu
lusuku edeni wakubibalwa kusobya kwaffe ebibi byaffe byateekebwa ku gwe ejinja eryokunsonda abazimbirye baagana
musinze nawe
ejinja eryokunsonda erina amaaso musanvu emunyenyeyesya omulangiro w'emirembe ejinja eryokunsonda abazimbirye baagana
feke twazimbibwa
watufuula bakabaka mu ggulu
ejinja eryokunsonda abazimbirye baagana osaanidde ekitiibwa kabaka mu sayuni
osaanyiza omugabo mu bakabaka obw'omu ggulu
watufuula n'omusaayi gwo watufuula bakabaka mu ggulu ejinja eryokunsonda abazimbirye baagana
tweyanzisa nnyo tweyanzinge
natewewaowange musumba
kimanyi nti tusigaza eddakiika okuba nga tusiibula abalungi abatulaba
wamu
n'abo abadde batuwuliriza
naye
ng'oluyimba olwo olugamba nti kankusinze olwazi
kwetwatemebwa
ye musingi ffenna kwetwa befeesi esuleyo ku mirundi
olwabiriluyimba olwo
tutuusibwako omusumba Robina Samson
Uganda
naye nga musumba nga tunaba kusiibula bannaffe
abatulaba
owulidda otya mugwe olunaku nga
lulu
okusinza katonda
ekyokimuwewaawo
mpulidde okumugulumiza kubanga n'ebigenda mu
maaso
bipya
nnyo
tolina walala gyoyinza kubisa
ennyimba
zonna
ezeyimbirwa
ne puroguramu yateekeddwateekeddwa
eyateekeddwateekeddwa
omutume
Ronald Hope Smith
kabonamu
katonda mwongera amagezi
amwongera okutegeera
ate ekikulu mu byonna amwongera amaanyi agakola omulimu gwe nga bwe yateesa ku lubereberye n'ebirungi byonna kuba naligambye n'ebyanga abimuwe
kale gwe omulungi atulaba n'oyo ali eyatuwuliriza tuli ku Focus of God Media yongera okuba nga otufollowinga Focus of God Media
platforms
ne services zaffe zibawo ku buweereza bw'okumanya Katonda okujjudde
ng'era
tukulemberwamu omutume Ronald Hope
Witness tutuuse
ku nkomekerero ya programu yaffe naye nga tugenda kuba nga tukulekera oluyimba olw'owulira background lugamba nti twatukuzibwa tukutuzibwa na musaayi naye ngera okuweerezaako gy'oli yenza omusumba wamu n'omuvunuzi waffe
n'omusumba Shalom Shalom
with Pastor Shalom Shalom
wamu
Pastor Gloria Gloria the triumphant
mpoza ate nga tugenda tubajjukiza temwerabira kusinza Katonda
n'okumutendereza
ekiragiro ekyatuweebwa omwaka guno gwonna ate nga yekyansi gye tulinanga eggwanga lya
Uganda
ate era omutume Ronald Hope Witness yatuterawo platform your WhatsApp.
Yes, the WhatsApp.
Focus of God Music.
Focus of God Music.
Yemba ne Katonda.
Sing with God.
Genda yosinze mukama.
Go and worship the Lord.
Molo yemba lwona.
In any song.
Mukama bawo mukisa.
May the Lord bless you.
Musigale wa munafi.
Wera.
Stay together with us.
Yes, we are. We are the love of Jesus. That flows in us as living water. And flows in us as the water of God. Thank you, Lord. You gave in your Son, Jesus, who cleans us from sin, that we can hear in your kingdom. Thank you, Father.
We are purified by the blood of Jesus.
You gave in your Son, Jesus,
that speaks better
words
than
that of
others.
And lays us from the dead.
The blood was poured on the golden altar.
Seven, in the heavenly Jerusalem city.
Yes, we are. Yes, we are.
I know. I believe. Lord. It is the everlasting
blood. All the blood was poured.
Which cleansed us from all sins. Thank you, Lord. You love the world so much.
In the first
seven.